kubagizanga wevuma embeera mwoli naye kusaba togwa mu ssuubi era toba na kukemebwa wabula guma osaba omutonzi luliba lumu n'akujjukira oyo mukama owa Danieri eyamuyamba mu kaseera akazibu bwe yasuulibwa mu maanyo g'empologoma naawe alikujjukira kati manya nti ali wamu naawe mukama katonda oyo ali wamu naawe kati sabanga bw'omwesiga kuba bw'omwesiga era ajja kuddira kati manya nti ali wamu naawe mukama katonda oyo ali wamu naawe kati sabanga bw'omwesiga kuba bw'omwesiga era ajja kuddira abazimbi amayumba nabaguza mamotoka n'ofuna obujja naye nkusaba tozimbanga mutima kuba luliba olwo n'ofuna Saala yaguma paka myaka 9 mweyazaalira omwana omulenzi manya nti yakiwa obudde buli mwana wa muntu oli mutonzi wo kati manya nti ali wamu naawe mukama katonda oyo ali wamu naawe kati sabanga bw'omwesiga kuba bw'omwesiga era ajja kuddira kati manya nti ali wamu naawe mukama katonda oyo ali wamu naawe kati sabanga bw'omwesiga kuba bw'omwesiga era ajja kuddira bungi n'essuubi lyafa mu bulamu bwo olw'embeera mw'oli naye manya nti bangi bwe batyo abayita mu mbeera bw'etyo era manya nti mukama katonda teyeebaka ali wamu naawe kale fuba osaba omutonzi luliba lumu n'akujjukira kati manya nti ali wamu naawe mukama katonda oyo ali wamu naawe kati sabanga bw'omwesiga kuba bw'omwesiga era ajja kuddira kati manya nti ali wamu naawe mukama katonda oyo ali wamu naawe kati sabanga bw'omwesiga kuba bw'omwesiga era ajja kuddira kati manya nti ali wamu naawe mukama katonda oyo ali wamu naawe kati sabanga bw'omwesiga kuba bw'omwesiga era ajja kuddira kati manya nti ali wamu naawe mukama katonda oyo ali wamu naawe kati sabanga bw'omwesiga kuba bw'omwesiga era ajja kuddira